Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muraho murakomeye mu Burundi turavugira kuri FM 94 nibice 9 na FM 95 nibice 2 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice 3 muri kumwe na Thomas Kamirindi yemwe hari hashize igihe muri sanga rero uyu munsi nifuje yuko tuganira by'umwihariko ku nsanganyamatsiko imwe rukumbi mumbabarire tubivugeho kubera ko iyo mvuganye n'abantu bo mu Rwanda bambwira ko ari ikibazo gikomeye. Icyo kibazo ni iki? Ni icy'abazunguzayi. Kuko mu mujyi wa Kigali barahagurukiwe pe. Ejo twarabyumvise mu makuru ya hano kuri Voix d'Amérique. Maze rero nagira ngo nongere nsabe Eric bagira ubusa abasubirire mu nkuru yabakoreye ejo kubavunja, nange ngo kubavunja imubabarire kubazunguzayi b'i Kigali. Inzego z'umutekano rero zahagurukiye ku buryo budasubirwaho. Twumve inkuru ya Eric bagira ubusa.
Inyabugogo aho bategera imodoka, abacuruzi bo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi baragenda bacengacengana n'inzego z'umutekano muri ibi bihe bigaragara ko zabahagurukiye. Mu mujyi wa Kigali wose kuva kuwa gatatu w'iki cyumweru ubutegetsi bugitangira kubahiriza amabwiriza ahanisha ihazabu ry'amafaranga 10,000 kubagurishiriza n'abagurira mu muhanda, umutekano wakajijwe bikomeye. Ku munsi wa mbere na magingo ya mu duce twari tumenyerewemo abazunguzayi mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Rubangura no mu bindi bice bihakikije biragoye kubona umuzunguzayi. Haragenzurwa bikomeye n'igipolisi ndetse n'izindi nzego zicyunganira zirimo daso nabo mu irondo ry'isuku. Kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kigali byari bigoye gutambuka mu ntambwe nka 20 utabonye itsinda ry'abapolisi singa batanu, bamwe bafite inkoni abandi bafite imbunda, ari nako bagenzura mu duce twinshi bakeka abazunguzayi. Haragenda hagaragara imodoka zitunda abazunguzayi n'ibyabo, abakekwaho ubuzererezi, ubusabirizi, ubujura n'ibindi. Ahazwi nko muri marato hafi ya Nyabugogo mu yindi minsi byari bigoye gutambuka kubera ibicuruzwa byahagaragaraga. Ubura hagera ukabona ikinyuranyo, uratambuka ukabona abazunguzayi bacitse urukendero bari mu dutsiko baganira ku kiza gukurikira. Bose baremeranya bidasubirwaho kwa kabo gashobora kuba kashobotse nk'uko ubutegetsi bubitanga. Ariko kubera imibereho bavuga ko igoye hari abasa n'abatazava kwizima, uyu mukecuru twamusanze muri marato.
Mese ubundi bireka n'iki biragenda bite?
None uri gucengacengana n'igipolisi gute n'abandi nagiye mbona babunganira?
Ikwiruka kuva mu gitondo niruka rwose kugeza iyi saha nirukanka. Ntabwo nigeze ngeraho ntereka nanjye ngo nicare hagire umbaze. Numbajije nawe arababona kiruka.
Winjiye muri gare ya Nyabugogo nta minota 10 yashira utabonye abashinzwe umutekano bagize uwo batambikana. Uyu mubyeyi bari bamutambikanye bamwambura amandazi mu kiniga kivanze na marira ya bwijwi rya Amerika ko nta handi yakesha maramuko hatari mu muhanda.
Barakurekuyere?
Barandekuye.
Ubyakiriye utegeje?
Ese nyine urabona batandaje ubusa ntibabijyanye se?
Bona amaherezo biragenda bite ko badasaba kuva mu muhanda mwakuyemo?
Ese wabambuka bigenze? Ese urava murakora iki? Ese umuntu ava muri gare se ajya kwiba? Biragoye rwose.
Ubutegetsi bufata umwanzuro wo gukumira abazunguzayi burashaka gukomeza kugira umujyi wa Kigali usukuye kandi utekanye, kuko bubashinja kuwuteza umwanda n'umutekano muke. Inyabwo kuri sitasiyo ya polisi muri gare barinjiza mu kumba abantu umunota ku wundi, birakorwa n'igipolisi cyambaye impuzankano ndetse n'abambaye imyenda ya gisivili. Ubutegetsi bugasaba abazunguzayi guhindura myumvira aho kwirwa bamwe baryamye ku mihanda bagahitamo gusubira iwabo mu byaro bagashakishirizaho imibereho. Bwana Pascal Nyamurinda, meya w'umujyi wa Kigali, yabidutangarije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye itangazamakuru.
Iyo usanze umuntu wiryamiye munsi y'igiti, ntabwo aho yiryamiye munsi y'igiti ariho heza kurusha kujya kuryama munsi y'insina iwabo Muhanga. Munsi y'igiti imodoka zimusakuriza, byose ni ukuryama no kuryama. Najya kuryama munsi y'insina kurusha kuza kuryama ubara amamodoka anyura mu muhanda. So, ibyo akenshi usanga ari imyumvire y'umuturage. Iyo umuntu atumva neza rero ngira ngo ni ukumufasha kumva.
Ibyo kujya mu cyaro ariko hari abasanga bidashoboka.
Ese mu cyaro urajya udafite
aho ufata abana batatu cyangwa batanu?
Ahubwo mbere yo kuduhiga bakaduhaye icyo dukora bikatunanira, bakabona kuduhiga bakabona ko twananiranye.
Ubutegetsi butangaza ko umunsi kubundi buzahiga bukwara wo bufata nk'ikibazo mu mujyi wa Kigali kandi ko butazacika intege.
Bagaruke twongere tubasubizeyo. Tuzareba uzarambirwa uwari we agati ingufu zacu ni ingufu z'umuturage ugomba kugenda akagomba kwagaruka natwe zongera tumusubizeyo. Ni ukuvuga ngo imbaraga tuzashyiramwo ntabwo zizatuma uwo muntu arusha imbaraga ubuyobozi.
Ubutegetsi bunasaba abazunguzayi kuva mu mihanda bakibumbira hamwe bukabaguriza ibihumbi 200 nk'igishoro, ariko bakavuga ko imvugo nk'izi zitari nshya mu matwi yabo. Abazunguzayi bakomeje gusaba.
Namusaba isoko rwose nkicaramo nk'abandi nanjye nkacuru. N'igishoro nyine nkajyamo nanjye nkicara nk'abandi.
None ko baragufata bakaba bagufunga.
None se kwinzari zanjye nkasohoka muri inzu nini miki. Kandi nabonye bireze nta kundi kuntu nzabacenga ngo mbihishe.
Uduhaye isoko mukaduha n'igishoro uyu muhanda nta wawe utubonamo.
Kuba birebera ku ruhande iki cyemezo cyo gucuba ubucuruzi butunze abatari bake nabo birababera ihurizo rikomeye uyatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali.
Niko ibijwi bya Amerika natwe tukubajije ahandi muri Afurika. Yego, nubwo ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko se n'ibindi bihugu duturanye niko bimeze nta muzungu zaje kugihaba cyangwa na n'iwacu gusa. Kibazo ni wete kibaza umunyamakuru.
Kugeza magingo ya benshi bari kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo barahurira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko bikwiye gukumira abazunguzayi, abandi bavuga ko bidakwiye kubona igipolisi cy'u Rwanda cyamamaye mu ruhando mpuzamahanga mu gutanga umusanzu aho rukomeye mu kugarura amahoro. Ubu noneho kiri n'imbundi nyuma y'abazunguzayi. Hari n'abatangiye guhanahana inkuru zishushanyije zigaragaza ingufu z'umurengera igipolisi cy'u Rwanda cyashyize mu guhiga abazunguzayi. Nk'inkuru igaragaraho abapolisi nyuma y'abazunguzayi n'akajugujugu bisi ya polisi igenzura ikirere cya Kigali, mu nkuru bahaye umutwe wa Twubake Kigali Twifuza, hakabaho n'abafatira ku gihe iki kibazo kimaze bakabiharira kubitega amaso ariko bagatanga ibitekerezo ko kurandura ubuzunguzayi byabanzirizwa no kurandura ubukene. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru, ariko ibi ni ikira ko ndi kuvugishwa uyu munsi, mumbabarire. Ibyo ari byo byose mwebwe rero murabivugaho iki? Ibi ngibi by'abazunguzayi i Kigali murabibona mute? Mwese rero muratumiwe, umwanya ni uwanyu, mutange ibitekerezo byanyu. Gusa nagira ngo mbanze mbisegureho, Facebook iri kutugora cyane, turagenda tugashaka kwinjiramo noneho bakatubwira yuko barimo kuyitunganya, barimo mbese gukosoramo utuntu, ku buryo rero abohereje ubutumwa kuri Facebook muratubabarira rwose, turimo kugerageza kuyinjiramo kugira ngo tugere ku butumwa bwanyu. Innocent arakomeza agerageze. Ubwo rero hagati mwa bamukoresha WhatsApp ni nimero ni guteranyaho rimwe 202 441 99 31. Hagati aho rero kuri telefone dufite Daniel. Daniel we?
Karame.
Urakomeye?
Yego ndakomeye.
Nuko ibi by'abazunguzayi urabibona ute?
Ndiyo mbona ari ikintu gikomeye cyane, nubwo leta isa n'igifite n'ingufu zikomeye. Ariko njyewe mbona ubwabo nta nubwo mbona leta itareba ahantu ikibazo giherereye neza. Noneho ni ukuvuga ngo hari tabaho ikintu cyo kuvuga ngo babashyiriraho amasoko. Ariko noneho usanga abazunguzayi ubwabo bavuga yuko ayo masoko babaha ubwabo atari abantu bakomeye, bamwe na bamwe mu nzego zitandukanye bashyiramo abantu babo, ugasanga biritirwa ko bayabahaye, ariko noneho ugasanga ntago aribo bayakoreramo, barashyiramo abantu bazwi cyangwa bakomeye cyangwa bafite mu zindi nzego. Noneho ugasanga wa muzunguzayi biritirwa yuko ari isoko barimuhaye, kandi kumbi harimo bakeya, abandi ntago barimo. Noneho leta nayo ntijye mu gisesengure irebe niba isoko babashyiriyeho aribo babiriho. Icyo kintu usanga leta irimo kukirengagiza.
Niko Daniel, ubwo urashaka kuvuga yuko iyo leta itanze amafaranga abakozi bayo bashinzwe kuyageza ku bazunguzayi ataribo bayaha, ahubwo bakihera bene wabo bo batari abazunguzayi?
Yes, niko bimeze. Iyo umuntu niko bimeze usanga ariko bimeze amafaranga ubona aratangwa pe. No no mu gutangwa kubera ko hari abantu abakayatanze. Bo habaye ikintu kikimenyana cyangwa cyo kwikunda. Bagashaka kwitaho mu miryango yabo. No no ugasanga bamwe bakayahawe ntagara bayahawe. No, iki kintu cyo kuvuga ngo barashyiramo ingufu cyokoza kubera ubwo wenda bazanyemo inzego z'umutekano n'iki ubona uba ari ikintu mbese wagira ngo cyahagurikiwe cyane ariko noneho mbona ahanini mbese umuti w'abazungu zayi kugira ngo bacike no mujyi mbona ari ikintu kirimo kiragorana nanjye ubwanjye none nkubwira ntabwo nshobora kuvuga ngo urunge umuti nujyo kubera ko usanga benshi bava mu ntara uko bwije ni uko bukeye uyu munsi baraza ejo hakaza undi niyo babandi babubakira amasoko pe bakabashyiramo n'ubundi n'ejo bazaba bagarutsemo ahubwo hari ikintu mbona leta yagakoze rero buriya uko mbitekereza kuri njyewe leta yakagombye kujya mu ntara cyangwa mu giturage
yego
igashyiraho imishinga igafasha abantu batishoboye hari ikintu abantu leta ijya ivuga ngo abantu bagatanga ubuhamya bakaza kuri radiyo bakavuga ngo njyewe ngo nateye imbere ngo mpereye ngo ku magi ngo ndazamuka ngo ngera ku mandazi ngo none ngo mfite amamiliyari icyo kintu bwana munyamakuru ntabwo iki ndi kuvuga ngo abantu ngo nibashaka igishoro ntabwo uzavuga uzatangiye uzavuga ngo ugiye gucuruza ikintu nta gishoro ngo uzafata ibihumbi icumi ugende ufate ibyo bihumbi icumi nibyo bizavamo umusoro bivamo n'igishoro hari ikintu abantu birengagiza bakavuga ngo ni mu mutwe umutwe udafite igishoro ubaho wafata umutwe gusa nta bihumbi ijana watangiye ukavuga ngo uzagenda ufate umushinga ukore ukiteze imbere ikintu rimba na leta yagakoze yakagombye kugenda mu byaro no mu ntara igacukumbura hari ikintu leta yirengagiza hano hari inzego z'ibanze inzego z'ibanze leta itanga amafaranga gufasha abatishoboye noneho mu nzego hasi mu tugari n'imidugudu no mu mirenge ayo mafaranga naho bayahaye batishoboye ngo biteze imbere akaba aribo agumamo arigitiramo noneho leta ntikukumbure ibijye gushaka ba bandi yahaye amafaranga ngo hariho nibura na komisiyo ijya kureba yuko amafaranga yagezeyo ni ukuvuga ngo rero ubukene noneho hari ikibazo cyane ubu hari ikibazo mu rubyiruko nk'ubu ni urugero reka ngo urugero rworoshye akazi ko mu rugo muri iyi minsi hambere kabaga ari akazi ubona gasuzuguritse ariko nkubwije ukuri abantu barimo kurangiza segonderi batangiza kaminuza bose usanga ahubwo ariko kazi barimo gushaka niko gapfa kuboneka ariko nkubwije ukuri muri iyi minsi nako ntabwo karimo kuboneka no kukarwanira hari kampani ziranga akazi ko mu rugo ubu ngubu usanga abantu bamaze icyumweru ukwezi babuze akazi ko kuri ubushomeri buri mu rubyiruko nyamara leta rero nayo yagakwiye kugira gute gutera inkunga urubyiruko be kuvuga ngo igishoro ni mu mutwe be kuvuga ngo mu mutwe ni igishoro babivuge ariko babaye n'ikibaheraho
ariko se Danny koko umuntu se yaguha n'amafaranga udafite umushinga ni ukuvuga ugomba kubanza nyine gukoresha ubwenge ukagira umushinga hanyuma ukabona amafaranga we baguha amafaranga gusa udafite umushinga si ubwo ntiwayapfusha ubusa
yes icyo turacyemeranyaho ariko nk'ubu nanjye ubwanjye tuvugana urumva nanjye ubwanjye tuvugana nkora ibyo ndimo gukora ni ibintu byoroheje ariko numva nanjye mfite umushinga wo kuba nakora ikintu gikomeye ariko kubera nanjye ubwanjye nta nkunga mfite urumva ntayo nabonye ni ukuvuga ngo ndemera ko hari wenda hari abadashobora kuba yafite umushinga ariko natwe tuwufite nanjye ubwanjye tuvugana mfite umushinga ariko noneho ndimo ndajya ngo birimo biransaba mu ngwate hari ikigega ngo cyitwa ngo bipiyefu niko bavuga mu Rwanda hano ngo gihe inkunga urubyiruko ariko iyo usesenguye nta muntu ndabona bipiyefu yigezeho abantu inkunga ngo y'urubyiruko nk'ihaye abantu ijana batanu barangije kaminuza abandi ikabareka ni ukuvuga ngo n'ufite umushinga nawe ntabwo arimo kubona ubufasha
nicyo
kibazo
noneho rero bigatuma n'ikibazo cy'abazunguzayi kirushaho kugira ubukana
yes cy'abazunguzayi noneho n'uku kuntu barimo kubaca hano mu mujyi wa kigali urabona harimo kuba ikintu cy'ubujura mu ngo kubera iki kubera n'ibintu by'iterambere nabyo barimo kuzana by'ikoranabuhanga muri atari ubushomeri reka ngo urugero hano zino mabisi zari zifite konveyeri ubu noneho ino ntuza ibyo kuzana gukoresha ikarita byatumye abakonveyeri babirukana ni ukuvuga ngo b'abakonveyeri bari bahari abenshi bahise bajya mu bintu by'ubuzunguzayi n'abandi hirya no hino bagenda biyongera ni ukuvuga ngo ikintu kimwe no gutera ubuzunguzayi njyewe ni ubukeneye buri mu Rwanda leta n'ibirimo itanga n'amafaranga nicyo kumbure ngo ibyo kureba bamwe bahaye ngo bageze ku nkunga abatishoboye cyangwa abaciriritse mbere bakoreye iyo bagezeho byo kubarwanya bikizemo ingufu nk'ubu hari uno muryango ngo ukorera mu Rwanda nawo wasohoye icyegeranyo nacyo cyambabaje cyane
umuryango witwa nde ni umuryango witwa ngo iki
Ono Transparency inuka imakiri akuriye
ni Transparency International
yego
no
waso ikijya mvuga ngo bazunguzayi ngo ni barike ngo kuzunguza ngo badahura n'imyenge ngo batahura n'ibibazo cyangwa ngo bagahungabana ugasanga noneho nayo ubwaye icyo kijyanye yasohoye ntabwo irimo kurengera abaturage cyangwa abanyarwanda nayo urabona isa naho ishyigikiye kuri leta ibogamye kuri leta noneho umuntu urimo kubisoma aribaza ubwo bavuze iki ikintu barimo kurengera ntuzi umuturage cyangwa umusavire ni iki niba bahagurukiye ingabo imbunda yirukankana umuturage urabona ikintu gikomeye
Daniel
urumva
reka duhinire aho ngaho hanyuma duhe n'ijambo n'abandi ndagushimiye cyane
murakoze ariko noneho ahanjye nyuma y'ikiganiro zo kumpamagara ndagushaka
ndabwira ino seni
nibinashoboka umenye imiro ya bwite ndagushaka
ikiganiro nikirangira ino seni ndamubwira n'ubu ngo bari kutwumva aze kunyibutsa ndaguhamagara ndabikwemereye
nimero yanjye rwose umubwira
yifite arayifite rwose humura arayifite pe humura urakoze cyane rero
murakoze cyane ndabumva cyane mu biganiro byanyu kandi
ndagushimiye pe
yego
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ibitekerezo byanyu mu bisangire n'abandi uyu munsi nifuje ko tugira insanganyamatsiko imwe rukumbi nta mutumire wihariye mwese muri abatumirwa turaganira rero ku kibazo cy'abazunguzayi mu Rwanda kuri telefone dufite Innocent ariko ntabwo ari Innocent dufatanya akazi hano Innocent we amakuru yawe
Ego ni mwese.
Nuko uratangaza iki kuri iki kibazo cy'aba bantu se?
Ego cyikoze cyangwa cyangwa utangaza. Ubarika bakazana ibidandazwa byabo. Hama nabo bakabishikiriza abanyagihugu uvuko nabo babirebe. Kuko wabona ubukene mu masoko yo kwiharisha. Kandi bakareka no kuza bagatoza amakuru menshi kuko babona ibyo abanyagihugu turakeye kandi bakareka n'abandi baba bafite imitahe bakagenda bakayajyana ibintu kugira natwe twikenyere kuko ubu dufite ubukene bwinshi bakayajyana ibyanditse natwe tukabibaha ku biciro byiza
ndagushimiye Innocent Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari nahabana bakize Gérald watwandikiye ati ibi bintu bimaze igihe bikorwa byari byarabaye amarenza munsi y'abantu benshi babuze uko bagira rero kuba bari kwirukanwa na ziriya mbaraga zose ni ikibazo mu magambo makeya ubu ngubu icyo tumaze kumvikanaho nuko ikibazo umuzi wacyo abazunguzayi kugira ngo ikibazo cyabo kirangire leta yigwifitemo ubushake igatanga n'amafaranga ariko nkuko umunywanyi w'ijwi rya Amerika Daniel abihamya ayo mafaranga ntagera ku bantu yagenewe ahubwo ahabwa abandi aho ngaho ubwo mwebwe muri aho ngaho iruhande mwajya mutungira gatoki leta muti nyamara hari ibintu bitari bugukorwa neza Hanyuma nanone hari akandi kantu umuyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze muri iriya nkuru twumvise tugitangira iki kiganiro ati ningaho yavuze ati tuzahangana nabo baje baza tubasubize mu ntara aho bakomoka maze tuzarebe uzananirwa nimba ari ubuyobozi cyangwa nimba ari abo bantu. Gusa rero ikibazo yego ikibazo twagishyize ku mujyi wa Kigali, ntabwo twagishyize aho abantu baturuka. Ubwo se ko leta yafashe ingamba zo gukura abo bantu mu mujyi wa Kigali nkuko Daniel yabivuze ati mu magambo make, hari ingamba zafashwe kugira ngo naho ngaho iwabo babe bafite uko bigira. Ni ikibazo gikomeye cyane, turakomeza tukiganireho uko ikoranabuhanga rigenda ribitwemerera. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Pastor P, respect man. Seko nziza, seko yawe andajije amajoro, seko nziza. Micho myiza, wandutiye abakobwa burungano, micho myiza. Data na mama, barabizi kwa riwowe na isemo. Tuzerechezi wanyu, turajii nyambo na biogo. Imiryango izasabana tuhamirize bitinde. Birangire dutambukanye mu marembo kwa bayumwe. Mugore wanje, mukobwa jana, sheri wanje, mami kazi maledi. Chibondo chanye, masoye nyana. Baby, baby, jenawe turavera nyesheri. Hey, mwiyumva mo baby, aho ndi hose ubundi mo baby. Yeah, onchanye mo baby. Hey baby, onchanye mo. Mumutima ni wowe kusa, mundoto zanye nujiru kusa. Ura mumuriza, hey baby, ura mumuriza. Ijo kwa sezera nye, tubijiri mamo, vijiri mamo. Kwanyuse mubi shuko, nivikera gizo, nivikera gizo. Kime matoma gamba senya, dutsimbara, dutsimbara ne. None narachimwe jana, tunye ganyesa, tunye ganyesa.
Kasamanzi ati mwamikazi ari kurata ibigwi umukunzi we, niyo ndirimbo twumvaga. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone turi kumwe na Davi Carmel Ingabire. Ingabire we urahura komeye?
Yego ndakomeye. Nawe ni sawa?
Nanje ni sawa. Niko, nifuje ko nawe uza muri iki kiganiro, ubundi uri umurundi ariko uri mu Rwanda, sibyo?
Ego ndu murundi ariko mba mu Rwanda.
Yego. Hanyuma rero ukaba ufite n'umwihariko nuko uri umuhanzi w'imideri.
Ego, ndakora imideri, ni kuvuga ndashushanya cyangwa ndacapa, hama impuzu, hanyuma nkazishona cyangwa nkazidoda, hanyuma nkaheza nkazigurisha.
Wowe ubwawe urazishonera?
Nkorana n'abandi, gushona si umwanya ntiwonkundira cyane kandi sindabimenyera neza rwose, ni ubu nabyize nabimenye. Ariko ahanini ndacapa, hama nkakorana n'umuguru w'abatayeri.
hanyuma se gushushanya guhanga imideri byakujemo gute?
Sino vuga ngo birasa ukuntu byanjemwe nibaza ko ashaka ko ari ibintu navukanye kuko namye ndabikunda namye nkunda kuraba nk'abantu barenganye impuzu bambaye nkabona umenga birangira ko ni ibintu biriko ingene zikase muvuma zigira umuntu ariko aratambuka hama ntangura kuzanda chapa ugambere na chapa nk'ucapa madbande sime kuko nakunda kuyasoma ndu mwana hama mu nyuma nkaza ndashiramwo uduhuzi nyine dusaka aka udukojo ama bizaho ndamenya ko habaho abantu bacapa imudi bakazikoramwo bakazidandaza ntangura kwinjira nanje ibintu bikora kubera kubikunda niga no mu segonda naguma ncapa inkuzu abana twigara mu segonda bamwe barazambaye kuri diplome zabo nguma mbandanya gucyo gushika mu nyuma ndinjira mu bintu bya fashion nyene mu babikora ariko ico gihe natanga nk'umu mannequin cyangwa umunyamideli mu modo gira ndabyige manje nenyere mu nyuma rero ndatangura ding de vet mayanje itwa davike
ingabire urashaka kuvuga yuko utigeze ubyiga mu ishuri bikuzamo gutya gusa ugacapa
yego ku ishuri ntavye nize uko nta mashuri hari yavyigisha mu Burundi no kana mu Rwanda nta yahari urumva narabikunda gusa hama mu nyuma ubu kubera haje Google biroroshye umuntu aragenda kuri Google akiga ariko kandi narakoranye narize no nagiye no muri atelier de couture n'ubu ndacagenda kwiga kugira ngo ndungure ubumenyi ariko na Google irafasha YouTube ibintu ariko ntaho navyize handi ntashuri navyize
none rero umaze igihe kingana icyo ubikora
ubumaze imyaka itatu
yego
niho natanguye gukora impuzu ziwanje nshafye hama nkazidandaza kuko nabitanguye mu mwaka w'2014 niho nerekanye impuzu zanje za mbere yari muri Kigali Fashion Week no mu bindi yari mu Burundi naho hari aho nerekanye muri Burundi Fashion Night hamwe no muri East African Fashion Week yari muri Nairobi hama ndabandanya n'uburumva ndacabikora ahubwo no kundi biza kwa gatanu kwa gatandatu no kwa mungu nzoba fise nka exposition vente ahantu nzoba nabishize abantu bakaza kuraba bakanagura ibyo tangwa na fashion show azoba ari kuri Chillax hanyine ni Kigali urumva ndacabandanye
uvuze ngo ni hehe uzabikorera
ndabikorera i Kigali ahitwa Chillax ni mu hotel yitwa Century Park
uzafungura
ndashaka kuhaca byo babyiza baje bakaraba hari amashati hariho udukoti n'udabana z'abamama z'abagabo cyane inkuru z'abagabo amashati cyane n'udukoti twimbeho ibintu nk'ibyo
uvuze kuzabifungura ku itariki ya mbere y'ukwacyenda
ku itariki ya mbere y'ukwacyenda niho nzakora fashion show yo kubifungura hama hagume huguruye kuva itariki ya kabiri itariki ya gatatu n'itariki ya kane kuri Chillax hazoba huguruye kuva saa mbiri z'igitondo kugeza saa mbiri z'ijoro umuntu wese ashaka kuza kuraba akanagura arashobora kuhashika
ubona bishobora kuzagutunga bikakuviramo kubona amahera amafaranga ahagije ukabaho neza
yego kuko burya hari umuntu twamitse yagarambwira ngo ni umuntu wo muri Zimbabwe yabikoze kuva kera mu mama akuze yambwiye ngo mbe burya ngo uyu muntu ngo mu gitondo abyutse ngo ahejeje kwa gufungura no kwisuka kwa amazi ngo ntaca yambara kugira ngo yosoka atambaye urumva hajya kwamba ibintu byo kwambara ni ibintu bikenewe cyane twese twama tubishyiramo amara tugura ntushaka kubaho udafite impuzu ariko kubera twamenyereye ko nziza cyangwa nk'izo dushaka tuzikura mu mahanga usanga ibyo iwacu utaze tugura njyewe ndagerageza uburyo bwose nkakora za mpuzu zimwe umuntu yumva umenga yo yambara agiye ku kazi agiye muri sport agiye muri weekend agiye mu rubanza ku buryo umuntu ashobora kumva bimworoheye kugura impuzu urumva nibaza ko NDC yo gukora ibintu by'impuzu ni ibintu bizagenda bitera imbere kurusha uko iminsi izogenda cyane cyane muri bihugu byacu aho abantu batangiye kuza bararyoherwa no kwambara ibintu bikorewe iwabo
ingabire nagira ngo nkwisabire
biranakora ni business ikora ya avansa yego kuko urumva yabajewe yaba abatayeri dukorana urumva twese ni byo biratubeshejeho mu buryo ntibirakomera cyane ngo bibe stable neza nk'uko bikwiye ariko turabona ko biri ku nzira nziza
niko se ingabire nagira ngo nkwisabire uracyari umusore nagira ngo nkwisabire ugire inama abandi bakiri batoye urwaruka urubyiruko bashakisha uko bashobora kubaho cyane cyane yuko n'uyu munsi twaganire ku kibazo cy'abazunguzayi bari abantu mu mujyi wa Kigali, inzego z'umutekano zahagurukiye kubaca mu mujyi. Niko abo bantu bose wabagiriye he nama?
Nje icyo navuga ni uko hajya umuntu wese arafise impano Imana yamuhaye, kandi impano yawe ushoboye kuyikoresha. Si kuvuga ngo uteza kugura company yawe, si kuvuga ngo uteza gucapa cyangwa uteza kuba umuhanzi cyangwa uteza kuba, ariko urashobora kuba uri umuntu azi kujera amafaranga neza ukaja muri accountant, ushobora kuba uzi gucunga ibintu neza ukaja gukora ibintu bya logistique. Ikibi ni ukwicara, ikibi ni ukwiyumvira ngo jewe mva mu muryango, mva mu gihugu, mva mu gice cy'isi ibintu bitaratera imbere ngo urumva sishobora gutera imbere ngo iterambere ryanjiteza kuva ku bandi cyangwa kuri jengi yahandi. Ukumenya ko ahuri ugiye kuraba neza ugakanura, ushobora gusanga hari ikintu wokora, hari ikintu womara. Kugerageza gukorana n'abantu, ugerageza kwegera abandi bantu bakora, kubahuka, kugenda ukadodora ukavuga uti je mpakazi muri ibi, cyangwa ukavuga ngo je mfite iyi impano nshaka gukora uko. Icyo nohanura abantu bose bakatumviza cyane cyane urwaruka cyangwa urubyiruko, ni uko atakwicara, ni kwiyemera. Hama kandi umuntu iyo umaze kumenya aho uri umaze kubona icyo ukunda, ukagerageza kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubikore neza, hama gishobora kugenda gitera imbere. Ikintu cyose baguhaye ukore, ukagikora n'umutima wishaka, ku buryo nawe hageze kuri ibyo wawe ibyo bikora neza, cyangwa abukorera bazo bishima bakabandanya baguha ayandi ma responsibility. Ikibi ni ukwicara, ariko ni ugutanga umuntu agakura amaboko mu mpuzu.
Niko se Ingabire, akabazo ka nyuma kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi. Hari umuntu twatangiye tuganira muri iki kiganiro aravuga ati ariko se wewe uravuga ngo ni nshaka umushinga nta mafaranga afite, wowe hari amafaranga watangije. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga, abantu baravuga ngo gira ibitekerezo, gira mu mutwe, noneho ibindi bizashoboka. Na urabyemera?
Ugenda byemera cyane, kuko nka jewe si nk'uko twatangiye tubivuga, sindi umunyarwanda ariko mba mu Rwanda. Nkiza nkishika mu Rwanda ntibyari byoroshye, kuko urumva nta kazi, nta bantu benshi twari tuzinanye, nta hantu nashobora kuja gusaba ngo umushinga cyangwa iki. Ariko naratanguye, nari mfise jewe mu mutwe, nari nzi yuko ibyo gucapa iyo mpuzu no kuyishora no kuyidandaza no bishobora, ntangura kwimbere nti reka ndondere amahera make niyo nakora imwe cyangwa ibiri. Natanguriye ku mpuzu zitatu. Ariko izo zitatu maze kuzikora nkazigurisha nkora izindi cumi, ndabandanya gutyo. Urumva ntukeneye gutangurana amahera menshi, kandi ayo mahera nayo ushaka yo gutangurana ushobora kuraba uburyo wiga ugatangurana make, ayo make akazagenda tuma biduga, ukamenya kwirukanga, ukamenya gukora. Ndibuka imbere yuko ntabwo no gushika n'uwo muntu arabanda ntukora akazi kamwe cyane cyane ukiri muto ugifise inguvu zo gukora, urashobora gukora ubuzi bubiri butatu bune ukagerageza ukiruka, hamwe bakaguhemba, ahandi ntibaguhemba, ahandi ugakurayo ubumenyi, ahandi ugakurayo amafaranga, umuntu agerageza akiruka. Ariko muri make ufise, iyo ufise icyiyumviro cyiza cyo gukora kandi ukaba ubona n'ingene wagikora neza, urashobora kugera ku kintu gifaditse. Yego
Ingabire, ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane.
Ngaho rero ukomeze utere imbere.
Murakoze rwose.
Kandi uzafashe n'abandi bakiri bato nabo ubahatire kugira uwo murava. Ndagushimiye pe.
Urakoze rwose. Urakoze cyane.
Yee, umunsi mwiza.
Umunsi mwiza nawe.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Uwo rero ni umusore David Carmel Ingabire twaganiraga, ni umuhanzi w'imideri akomoka mu Burundi ariko aba mu Rwanda nk'uko yabitubwiye. Tugaruke rero ku nsanganyamatsiko yacu y'abazunguzayi. Kuri telefone dufite Uwitonze. Uwitonze we?
Karame.
Amakuru yawe?
Amakuru ni meza.
Nuko gira icyo uvuga rero ku bazunguzayi n'ibibazo bafite byo ku nduzi bahanganye n'inzego z'umutekano.
Ikibazo cy'abazunguzayi yewe ndakibara mu bice bibiri, ku ruhande rwa leta no ku bazunguzayi nyirizina. Kuri leta ndavuga ku nzego z'ibanze. Mu by'ukuri amafaranga koko ibishoro byo guhereza abazunguzayi biba byatanzwe mu nzego zo hejuru, babisinya amafaranga yasohotse. Noneho byagera mu nzego zo hasi, abayobozi bo mu nzego zo hasi ntibabashe guhereza abazunguzayi nk'uko mugenzi wanjye wa mbere yabivuze. noneho niba umuntu yamaze gutanga amafaranga kugira ngo ikibazo runaka gikemuke ejo mu gitondo akavuga ati none ko ikibazo kitakemutse byagenze gute wa muntu yahaye amafaranga kugira ngo yahereze abagomba kugeraho mu kwihagararo kuniwe arashaka gukoresha imbaraga zindi zisanzwe karame
komeza
none akoresha imbaraga zindi zidasanzwe rwo kugira ngo yerekane ko cya kibazo cyakemutse nyamara ntabwo gikemutse mu byo cyagombaga gukemukamo amasoko nibyo bazayubaka cyangwa se baranayubatse ariko se bazayajyamo gute afite abandi bayagiyemo ataragenewe icyo ni ikibazo gikomeye cyane kiyugarije abazunguzayi icyo numva rero cyakorwa kuri leta ni uko hakagombye kujyaho komisiyo yihariye ikaza ijya kureba niba imyanzuro yafashwe yarashyizwe mu bikorwa bakamenya niba aya mafaranga bagenewe umuzunguzayi yaramugeze nk'uko batanga amafaranga y'umusaza y'abakecuru n'abasaza bakabikurikirana bakamenya ngo wa mukecuru koko yabonye amafaranga cyangwa umusaza yabonye ya nkunga bamugeneye noneho bagenda bamenye ngo na rya soko bubatse ririmo wa muzunguzayi koko cyangwa se ntabwo wa muzunguzayi ari buririmo numva ari uko nguko ikibazo cyagombye gukemuka
niko se ubwo ngubwo yego barakemuye ikibazo cy'abazunguzayi bubu ngubu urumva nta bandi se bazaza nyuma yabo
ikibazo kizaba gihari ni kinyumvire iyo urebye muri iki gihe muri iki gihugu cyacu umukire wese mushobora kuganira bari atwita ngo ni abakire azakubwira ko yakize yabanje gucuruza ikarito yabanje gushyira utuntu duke hariya twaje bajyaga bambara utunyobwa mu ijosi akanyobwa kagura atanu kagura icumi akagenda agatera imbere gutyo ejo niba arangombwa ijana akabaze ngo arakuramo ijana mirongo itanu ejo akarangombwamo ijana mirongo itanu agakuramo magana abiri ejo bundi agafata n'agapaki k'itabi agashyira ikarito hariya bikagenda neza bariya bose uhereye nabwo ukazamuka ukagera mu mujyi ashobora kukubwira ati rwose jye nahereye ku mafaranga magana abiri nahereye ku ijana nahereye ku gihumbi none reba urwego ngezeho ariko se kuri uyu munsi wa none wa muntu niba ashaka guhera ku bihumbi icumi akabura aho abiheraho bizagenda gute ikibazo rero ni ikibazo gikomeye cyane gisaba yuko inzego zombi ari abazunguzayi n'urwego rwa leta bagomba kwicara bakabiganiraho bakagishakira umuti
witonze ndagushimiye
murakoze cyane
ijwi rya Amerika noneho duhamagare Frank we Frank ikirehe mumeze mute
kirehe turakomeye
nuko ikirehe se namwe mufite ikibazo cy'abazunguzayi
nawe bariho pe
kagira inkuru
ni umurundi ariko maze nyine iminsi ndahabaye ariko bariho ndababona bakora
nuko kuriya rero barimo kugucengana n'inzego z'umutekano urabibona gute
ukuntu rero ndiko ndabibona mu Rwanda rwoja hamwe ruka ugafata nk'agashyirahamwe kujya nk'amafaranga baha nk'abajya basaza abazunguzayi nabo bakajya hamwe nka kujya kw'agashyirahamwe nyine bakaza barayabaha nabo bakadandaza kuko bijya byo kuvuga ngo bari kuba biruka n'abapolisi ni ubukene nyine butuma nabo barondera nyine tujya tuntu duke duke kugira ngo baze barondera udufaranga duke ejo wasanga bateye n'imbere nabo nk'uko bimeze kuko n'abantu bakize usanga bari bahereye ku bintu bitoye kino nabona kuri leta yoza hamwe kugira yagiye nka hamwe ikiyumvira ku basaza b'abashaje igafata nk'amafaranga igahereza nk'abo bantu nyine b'abazunguzayi baba baragiye hamwe nko mu karere kamwe
yego
bakadoza bayaronka hanyuma bakaza baradandariza ahantu hamwe nk'uko ugabwa nk'agasoko ari nyine ari abo bantu bahari uko kujya nko kwiruka ku bantu b'abapolisi nabo nibwo nibyo leta ibishaka ntibabe kuko n'ubusuma niho buba buva iyo ari benshi nk'ubu dufata ari benshi nko muri gare cyangwa mu isoko usanga hari n'abasuma ushobora kuvuga ati uyu ni umuzunguzayi ko ariko aradandaza uyu ni umujura ntabwo wamenya bagiye nka hamwe bakadandaza umutekano waba
Frank ndagushimiye reka duhe n'ijambo na Kalisa we Kalisa.
Ndabumva neza.
Amakuru yawe.
Turaho na amahoro.
Nuko nuko. Abazungu zayise iki kibazo cy'abazungu zayi urakibona ute?
Ubundi iki kibazo. Ikibazo urebye gikomereye wenda nga gikomereye nka rubanda rugufi. Ubundi tuzi ko abantu bose batanganya ubushobozi bwo kuba wenda bagenda bagashyiraho nga ahantu bacururiza ahantu hakomeye cyane. Ubwo rero njyewe igitekerezo cyanjye nko ku ruhande rwa leta yareba impamvu ibajyana mu muhanda mu gukora ubucuruzi wenda butemewe ku ruhande rwa leta. Noneho wenda leta ikabashyiriraho nk'ahantu ho gukorera, niba ari ukwibumbira mu makoperative icyo ngicyo leta ikagikora. Cyane ko ubundi ikibajyana mu gukora buriya bucuruzi leta yita ko ari ubw'akavuyo. Wenda ikareba ukuntu ibigenza ikurikije n'ubushobozi bwa buri muntu, ariko kiriya kintu cyo kubirukangana rimwe na rimwe bamwe bakahasiga ubuzima bwabo ku ruhande rwanjye numva atari ikintu cyiza. Ahubwo leta yareba ukuntu ibatwararika neza, cyane ko leta tuzi ko ari umubyeyi ikabareberera. Nta umuntu uhutajwe, njye niko nabyumva. Ikintu cyo gitekereza cyane.
Ese Kalisa, mukanya numvise ikintu kimeze nk'intama cyangwa ihene isa ni yego, ndakumva mukanya uri muvuga. Yego Kalisa, ndakumva. Mukanya numvise inyuma yawe hirya yawe ikintu kimeze nk'intama cyangwa ihene ihebeba, nibyo? Niyo numvise koko.
Alo,
yego. Alo, yego Kalisa, ndakumva.
Ngo wavuga kwiki?
Numvise ihene ihebeba inyuma yawe cyangwa hirya yawe, niyo koko?
Nambazaga ngo cyabo.
Kalisa, ntabwo turi kumvikana neza. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mutubabarire, tuzamugarukaho hanyuma atubwire nimba ari umworozi. Nicyo nashakaga kumubaza, none ntabwo twumvikanye, telefone ziradutengushye. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, noneho tujye ku Kicukiro. Turi kumwe na David. David we,
kame kame,
ku Kicukiro mumeze mute?
Tumeze neza kabisa.
Nuko
ku kibazo cy'abazunguzayi, kubica wenda byagira akamaro, ariko nyine hari abantu baba bahaniwe ba rubanda rugufi. Ariko nabyo leta bidufitiye ingamba zishyira kuba iri kubica. Ibidushakaho ibishaka dukorera byiza. Ariko kubikora babikore mu nzira nziza, abo bari mu mihanda nabo babashakira ahantu bari bakorera, ku buryo bitazatuma wenda mu mibereho yabo ihungabanaho.
Yego,
halo,
yego, komeza.
Ubundi ashobora kuba wenda muri akazi k'ubuzunguzayi bari barimo kubera amikoro make, bagatuma wenda bashobora kujya mu zindi ngeso, mu bikorwa bibi nk'ubujura, ubugizi bwa nabi, kubera iki? Ubushobozi buke.
Ese aho ngaho ku Kicukiro hari abazunguzayi ujya uhabona? Naho naherutse hari isoko.
Kubera nyine isoko rya baba bari kubaka isoko nyine rijyanye n'igihe turi kujyamo. Ubungubu bari bari mu isoko, bamwe bavuza nyine aho bakorera, baba bari gutembera aho ngaho, abo dutara imyenda, inkweto. Ako nabo nyine ntago baba bafite, ntago baba bari hamwe. Abashinzwe umutekano baba bakora akazi kabo.
Yego,
ukabona ariko nabyo umujyi wa Kigali ni bitera nk'akavuyo. Ariko babiciye nabo bakababonera ahantu bakorera imishinga yabo neza. Twaba dufite umutekano kandi nta kibazo dufite.
David, ndagushimiye.
Murakoze.
Yewe umunsi mwiza.
Namwe namwe.
Nshuti zacu muracyumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turimo turaganira kuri iki kibazo cy'abazunguzayi. Turi kumwe na Jean-Marie. Jean-Marie?
Yego, turi kumwe.
Yee, amakuru yawe.
Amakuru ni meza.
Nuko urabibona ute rero?
Ikibazo cy'abazunguzayi. Ikibazo cy'abazunguzayi. Ndabona ariko buriya babahohotera, buriya umuntu aragenda uko agenda akazunguza akabona n'igitunga abana. Kuko ubu urabona ubungubu urashaka gukinga nk'umu urashaka gukinga umukihangira nk'umurimo wajya gukinga imisoro nayo yarakamegeze, ugasanga nimba ufata ibihumbi ijana wagira ngo ugiye kurutaho bizinesi byose bishobora bitwara mu musoro, ariko iyo uzunguje kuriya nta musoro usanga urabuyikubitse. Ndabona tugatunga abantu.
Nuko ukabona. Ese ubundi wowe ku giti cyawe iki kibazo abazunguza bibona ari ikibazo koko?
Abazunguza nyamubona atari ikibazo, niyo kuko mu bindi bihugu byeze nk'Uganda usanga batetse ku muhanda bagize gute. Byari kibabuza gutera imbere.
Nuko yego Jean-Marie, ndagushimiye. Yewe, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro cyanyu muri sanga.
Yego.
Ye.
Yeah. South seller. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. Bahora bavuga tugera baruhani ko bameze ntibifuza ko tubana. Oh na 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 na. Bagahimba amagambo yo gutera kunyaka ari tububuza urukundo wa sigatuma tukumana. Wai mama ndumusitari uhirya nino fise amabufo. Wai mama ndibogari bakifuza kuntega imitego. Kukodari uriye bakajimihari. Cause I am stronger with you my baby, tugira ubwoba kukodari uriye bakajimihari. Cause I am stronger with you my baby. When you want, when you want, one more tema. When you want, when you want, one more tema. Kani wewe umutima wanje wahisemo. When you want, when you want, one more tema. When you want, when you want, one more tema. Oh girl, kani wewe umutima wanje wahisemo. Nao bikiziga je wenzo kuberimba. Yeah yeah, kibanire ubuzira herezo. Nao uja mu muriro tenzo gukurikira. Yeah, yeah. Maze she mu kibanza chawe.
Wa motema niyo ndirimbo twumvaga ya Prize 36. Niko kazina kuwo muhanzi. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ikiganiro cyanyu muri sanga. Turimo turaganira ku nsanganyamatsiko y'abazunguzayi. Kuri telefone turi kumwe na Claver. Claver we. Claver.
Allo.
Warurangariye mu biki?
Nari ndangaye gato ariko ndi ku murongo nta kibazo.
Yee, urakomeye.
Nta kibazo pe.
Nuko aba bazunguzayi urabavugaho iki?
Aba ikibazo cy'abazunguzayi hano i Kigali byo kirarimbanyije nko muri gare Nyabugogo byo ni ikibazo. Urebye ikibazo abazunguzayi
Komeza, komeza nguteza matwi.
Abazunguzayi nyine. Kibazo cyabo nako giteye ikibazo nko muri gare Nyabugogo bafite akavuyo.
Yego.
Urebye ahanini bamana kurana ibintu by'ubujura.
Aha.
Urebye kubaca nta kibazo kirimo.
Eh. Bazabaca ariko abandi bagaruke. Telefone ya Claveri iracitse. Nshuti zacu mutubabarire, ntabwo ari twe. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika.
Micho the best.
Micho the best niwe watugezagaho iyi ndirimbo ye yise Amaranga Mutima. Murumva radio Ijwi rya Amerika, turaganira ku bazunguzayi. Ubu turi kumwe na Emmanuel. Emmanuel we, Irwamagana muraho?
Turaho rwose, nta kibazo.
Namwe mufite abazunguzayi Irwamagana?
Turaho mfite cyane.
Yego.
Ariko buri kintu mbona impamvu baba bagenda ku bazunguzayi ni ukubera nyine baba badatanga nk'uriya musoro, niyo mpamvu baba babamagana buriya.
Urashaka kuvuga ko abazunguzayi badatanga umusoro? Bawutanga gute se kandi ari banyakwigendera bayakura hehe yo gusora?
Nyine ubundi Leta yacu y'u Rwanda iba ishaka ngo umuntu wese akore ikintu yamaze kugisoma. Niyo mpamvu rero bababwira ati mushaka ahantu mukorera ahantu runaka mudamubona uko aho tubabariza kugira ngo mubashe gusura. Nicyo gituma rero bashyiraho abantu bagenzura babona bari gucuruza ahantu, kuko abavunira ba bandi basuze. Nicyo gituma bashyiraho abantu bo kubashakisha bakaba babamaganira kure kugira ngo batabuza abakiriya ba bandi batanze umusoro.
Aho Rwamagana naho ubona abashinzwe umutekano se bagenda bacungana n'abazunguzayi
cyane rwose ibyo biriho ahantu hose. Baragenda bacunga, bakubona bakaba bagufata bakanagutwara rwose, bitewe n'uko ucuruza mu bintu bitemewe, mbese niko baba babifata.
Nikos, iyo babafata, iyo babata muri yombi, ntawe bahohotera tuvuge ngo bamukubite?
Ya, ntawe bakubita, barakujyana. Hari nubwo bagufunga ariko nyuma bakakurekura, bakakubwira ati rero niba ushaka gukora, ushake cyane ukorera, utange umusoro.
Ye, Emmanuel, ndagushimiye. Komera. Ye. Ijwi rya Amerika, noneho duhamagare Pascal. Pascal we.
Karame karame.
Wowe uri Kigali rero, ukuntu abazunguzayi bafatwa n'abashinzwe umutekano se hari ibyo ujya ubona?
Ntabyo njya mbona ariko ndabyumva kubo baba bafashe. N'abandi bose bavuga ngo bagiye kuta igihugu ngo bajye hanze bajye kureba ukuntu bakwibeshaho.
Muri abo bazunguzayi hari abavuga ngo bagiye kwigendera bajye gushakishiriza ahandi.
Bagiye gushakisha ahandi kuko urabona yuko nta kindi bakora usibye ko funguza.
Ese nawe ndumva ijwi ryawe ukiri mutoya, ubwo iyo umuntu avuze ngo ntacyo yego ndakumva. Niko Pascal.
Karame karame.
Ndumva iyo mu ijwi ryawe ndumva ukiri muto. Nawe uremera abantu bavuga ngo ntabwo ntacyo nabona nkora ngo ntacyo nashobora gukora kindi? Urabyemera?
Ntabwo ndimo kumva neza ariko.
Nari ndimo nkubaza.
Iyo
umuntu avuze ngo nta kindi nashobora gukora cyangwa ngo ntacyo nashobora gukora, urabyemera?
Njye simbyemera kabisa. Kuko nkanjye ndi korodone.
Uri?
Ndi korodoneri, ndi umudozi w'inkweto. Bashobora kuza nk'aho nkorera bakaza kwiga, wenda bakareka gukomeza kuzunguza ibyo ngibyo leta yanga.
Nawe ubona bigutunze?
Cyagiye birantunze.
Ariko ntusora? Niko ye.
Karame karame.
Ujye usora, ujye utanga umusoro.
Halo?
Yego, Pascal ndakumva. Nari nkubajije. Ntiwujye utanga umusoro?
Halo?
Sinzi ukuntu Pascal telefone ye tutari kumvikana. Inshuti zacu muratubabarira, buriya nawe tuzagerageza kumugarukaho tuganire. Maze rero ndabona dushigaje umunota umwe rukumbi kugira ngo iki kiganiro cyacu tube tugipfundikiye saa kumi n'imwe. Ndabashimiye cyane, nakagaruka ariko rero saa kumi n'ebyiri turongera duhure mu makuru. Murakarama rwose, nisegura kubohereje ubutumwa kuri Facebook, yatunaniye baratubwira yuko iri muri maintenance, ni ukuvuga barimo kuyivugurura. Murakarama rero, naho mukanya. Only key know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.